kipenzi. Si waliniona wa nini, ukaniokota chini, umenikabidhi namba moyoni. And I never seen this kind of love. Pendo wa kwanza umenionyesha. And I've never seen this kind of love. Pendo wa kwanza, oh baby, nakupenda. Sipo single, wala sipo soko. TikTok, Snapchat, mpaka Insta, twende photoshoot, toka pige picha. Wala la 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 la. Wananiuliza mbona squeeze na nenepa, na vimba na ringa na cheka. Jibu lao baby, wendo meniteka. Oh,